walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. wanaagsan akhriyadna dhegaysanaysay waa isniin 2 bisha February sanadka 2022 afrikada bari saacadu waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki ee caalamkana waxay idinla socotiinayaa falastiin axmed iimaan iyo anigu ah sahre ciidla nuur qodobada ku maqli doontaan idaacaddayada saaki ee caalamkana waxaa ka mid ah ugu yaraan 9 qof oo la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarkii shalay lagu qaaday hotel Afrik ee magaalada Muqdisho. Warbixino iyo wareysi ayaanu idinka haynaa.
Abaarashantii galabnimo ee 31 January 2020 ayay argagixisada weerar ku soo qaadeen hotel lagu magacaabo Hotel Afrik. Weerar ay ku soo bilaabeen gaari laga soo buuxshay walxaha qarxay, kadibna ay u isticmaaleen nafti halligayaal. Inta ilaa hadda la xaqiijiyey waxa weeye dhimasho ilaa 9 qof ah iyo dhaawac ilaa 18 qof ah.
Sidoo kale waxaa dhegaysan doontaan dalka Australia oo qaybo ka mid a xayiraad lagu soo rogay kadib markii lagu arkay nooca cusub ee coronavirus. Dalka Britainna ganacsiga ayay xaaladi ka taagan tahay kadib markii ay ka baxeen midowda Yurub. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda Saaka. Marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Mahadsan Sahra. Hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi iyo sargaal sare oo ka tirsan xisbiga talada haya ayaa lagu soo warramayaa in la xiray kadib howlgal aroortii hore ee saaka ciidamada ammaanku ay sameeyeen, sida uu sheegay afhayeenka xisbiga talada haya ee National League for Democracy isniintii saaka. Talaabadan ayaa timid maalmo ay xiisadu sii kululaanaysa dalkaasi, taasoo u dhaxaysa dowladda rayidka iyo militariga awoodda badan ee waddankaasi oo kiciyay cabsi ku aadan afgembi ka dhasha doorashadii waddankaasi oo ay sheegeen militarigu in ay ahayd mid musuqmaasuq ah. Afhayeenka dowladdu oo hadlay oo lagu magacaabo Maya Nguyen ayaa u sheegtay qadka telefoonka wakaaladda wararka ee Reuters in Aung San Suu Kyi, madaxweynaha guuleysta ee waddankaasi Myanmar, iyo hogaamiyaal kale la xiray saaka aroortii, waxaana ay dadku ugu baaqday in aysan ku degdegin falcelinta oo ay xasiloonida dhowraan. Madaxa ururka midowda Afrika Muusa Faqi Maxamed ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo go'aanka ay dowladda Suudaanta Koonfureed ee ku meel gaarka ay ku gaartay sameynta maxkamad noocyo kala duwan isugu jirto oo midowda Afrika ay sameynayaan, sida uu dhigayay heshiiskii la gaaray sanadkii 2018. Waxaa soo baxay warar sheegaya xadgudubyo baahsan oo dhinaca xuquuqda aadanaha ah inay waddankaasi ka dhaceen kadib dagaaladii bilowday 2013. Midowga Afrika ayaa qaraar ku soo saaray sameynta guddi baara xadgudubyadaasi oo uu madax u yahay madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo, waxaana warbixinta guddigaasi oo dhammaystiran la gudbiyey bishii Oktoobar ee sanadkii 2019. War qoraal oo xaddii uu guddoomiyaha midowga Afrika uu soo saaray ayuu ku sheegay in go'aankani uu soo afjarayo dib u dhici haystay sameynta maxkamadan u gudbinta cadaaladda, isla xisaabtanka iyo xalinta colaadda Suudaanta Koonfureed si cadaalad loogu sooro looguna bogsiiyo tabashada dadka reer Suudaanta Koonfureed.
Mahadsanid Falastiin oo warkii dunida inala socotiinaysa halkaa ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Aynu ku bilownay dhegaystayaal, sidii aad ku maqasheen idaacadaha iyagii xalay, rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa weerar ismiidaamina ku qaaday hoteelka Afrik ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 9 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarkaasi, in ka badan 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray xalay.
Ugu yaraan 9 ruux ayaa ku geeriyootay 11 kana dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii rag hubaysan ay gudaha u galeen hotelka Afrik ee magaalada Muqdisho. Sida xala waqti dambe warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaan la Sadiiq Toodishe, dadka geeriyooday 4 ka mid a waxay ahaayeen kooxda weerarka soo qaaday, waxaana dadka dhintay ka mid ahaa jeneraal si weyn looga yaqaano ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, jeneraal Maxamed Nuur Galaal. Ehelada jananka ayaa VOA u xaqiijiyay geeridiisa, waxaana sidoo kale saraakiil ciidan oo la hadla VOA ay sheegeen in jeneraal Maxamed Nuur Galaal lagu dilay gudaha hoteelka inta weerarka uu ka socday hoteelka gudihiisa. afayaanka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Doodishe ayaa waqti dambe habeenimadii xalay saxaafadda kula hadlay afaaf koore hotelka Afrika weerarku ka dhacay
abaarashantii galabnimo ee 31 January 2020 ayay aragtixisada weerar ku soo qaadeen hotel lagu magacaabo Hotel Freak oo ku yaalay Sona kilometer 4 wadada aada ee garoonka caalamiga ah ee Aden Ade International Airport hotel kaas oo ahaa goob dadka shacabka ay isugu yimaadaan ayay aragtixisadu weerar ay ku soo bilaabeen gaari laga soo buuxsho marxa qarxay kadibna ay u isticmaaleen nafti halligayaal ee ugu talagalay inay qariibaan naftooda iyo nafta dadka shacabka goobta ku sugnaa ayay ku bilaabeen inta ilaa hadda la xaqiijiyay waxa weeye dhimasho ilaa 9 qof ah iyo dhaawac ilaa 18 qof ah oo dhamaantood goobta xukuumadda gaareen waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inta ku dhimatana allahumma xariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha booga dhayo inta dhimashada ah waxay isugu jiraan 4 argagixisada ka mid ah kii gaariga kowda hore isugu qarxiyay iyo 3 kadib nadiifinta iyo aftarka howlgalkaas ay ciidanku ku soo afjareen iyo 5 qof oo ka mid ah dadkii shacabka ahaa oo hoteelka ku agdhowaa walaal warbixinta aan helayno ay sheegayso in dhaawacyada ay la sii geeyay isbitaalada magaalada lagu dabiibayo halkaasna ay tiradu ka noqonayso ilaa 19 dhaawac iyo 9 qof inta ilaa hadda la xaqiijiyay way jiri karaan in dhaawacyadu ay dhimashadu sii kororto oo dhaawac kale qof dhaawac ah ay wax ka gaaraan laakiin ilaa hadda inta aan xaqiijinay waa intaas waxaan ummada gaarsiineynaa inay sidaas wax uga dhaceen meesha warbixinta aan siineyna waa mid hordhac ah warbixinta oo dhameystiran iyo wixii kale oo ku soo kordhana dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa maadaama goobta oo mugdi ah korontadeena ay maqan tahay awgeed ma jiraan wax intaa ka baxsan oo gooni ah oo naga siineyna marka
ciidamada amaanka dowladda Soomaaliya ayaa howlgal qaatay muddo saacadaha kula dagaalamay kooxda weerarka soo qaaday waxaana saraakiisha amaanka ay sheegeen weli in hubin lagu wado gudaha hotelka maadaama korontadu ka tagtay xaalad waqti dambe howlgalku uu soo gaaray Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
dadka ku dhintay weerarada ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen Hotel Afrik waxaa ka mid ahaa General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa taariikh nololeedka marxuum Galaal ka wareystay General Yusuf Siyaad in dhacde oo ay isku dhawaayeen marxuumka
hotelka nimankii soo galay dabadeedna haddee kolley meeshii uu ku dhintay intaas hadda wax ka badan lama sheegi karo waana dhintay ninkaasu
hotelka gudihiisa uu ku dhintay mase waa lasoo badbaadiyey
hotelka gudihiisa ku dhintay hotelka gudihiisa qolkiisa barandadiisa ku dhintay
marka rasaas maa ku taalay adigusa general in dhacad ahaan ma aragtay meydka
ma aanu ma arag laakiin waa xaqiiqo oo waa soo dir anu waa lasoo duubay waa lasoo diray meydka rasaasaana ku taalla
meydka generaalka
ay
marka ma wuxuu ku dhintay weerarkii fiidkii hore dhacay ee galabkii mise waqtigan dambe wada hadlaynaa la ogaaday
meeshaanka taraafikii soo toobaday sanaa dhowr mar sooniis waa nabad qabay waana la bixiyaa marna ku yiri aan dad ka baxayna meesha ee kolley mar dhowbaa la ogaaday geeridiisa hondheerayn
General Yusuf in aad baad ugu dhaweed maalmihii dambe jaranka hotelkan Afrigna kuuba deganaada sida xogtaan ku helnay bal muxuu ku mashquulsanaa jaranku
jaranka baryahan dambe aadan isugu dhaweyn Afrigna wuu deganaa jaranku da ugu mashquulsanaa runtii in maaragtay dowlad dimuqraadiya oo maaragtay dalkan fiican ku maamusha oo maaragtay wanaagsan in la helo ayuu ku mashquulsanaa intay dambootan guddiga habarki jirna guddiga amniga waxweyne ka ahaa hadii lagu soo dhisay waxa guddoomiyahan u tartamay marka waryahan dambe jaranku arrimaha bulshadu aad ugu mashquulsanaa iyo arrimaha siyaasada
maanta maxaa ka jira hotelka
walaa hotelka de waxba kama jirin hotelka waa la degan yahay dad badan baa isugu yimaada hotelku hotel runtii seef ruu ahaa oo maaragtay meesha hadda laga soo galay waa wax laga filayn marka waa saas hotelku dad badan baa isugu yimaa jiro aad u badan maana wax khaasu kama jirin
marxuumka geeriyooday general Nuur Maxamed Galaal maxaad ku khusuusan karaysaa adiga ood u sheegi kartaa dadka ku dhegaysanaya
كان هامور جلال أنو وقت وحنا أبو برتاي غير كي سبعة سبعة كي لنتي وهم قاس سكرا من جيسيا أو ودنيا أو رشاك بدن إنت عنك أخانو أو إغمالي صوماليا اسمه اللي غيبوي إلا حكسو غاطي وديال كي سبن سبن قيب اللي بحكسو غاطو أكدن هستي واجي بمدن أو هدا ديال كطعي أو محمد سياد بغري إنو إن الدلال لطبعي كده قراش سو كبوري كدير نرقي جفاله قاماي وهاي من ديال كي أهلي يعني كي غيب جلين أو مارك نحمري قد كان مقدشة دجن سعد انت عدان تقول من جنس
ماركي واحد دعان الله يهد وطيل كاب جوبتي اما قلو من هان نغطو اما بقال كصعدو هان نغطو يا كالب انسان ويشي كتا
او عاد انتي من اللي يرادو عبد الله موري وقال حصلا هاي وقالتا شميل اير عبد موري عبد الله اللي هنا ريسو ايان انت الياس كورة فلتالة كاها انت عدانو هاد غوبا هي غار كاملة يوانكي ماري في الدنبيلياشا
ما سي هاي
كانوا لما ما هيو لكن كل اللي بشوفه انت وحركي طلبت دي ورا الله يعني
hadda weerarka shalay lagu qaaday hoteelka Afriga ee magaalada Muqdisho ayaa imanaya xilli ay mas'uuliyiinta amniga ee dawladda Soomaaliya ay sheegeen in amniga magaalada Muqdisho wax weyn laga qabtay isla markaana la yareeyay weeraradii ay Al-Shabaab ku qaadi jireen hadaba maxay ahaayeen daldaloolooyinka dhinaca amniga ee sababay weerarkaasi maxaa se laga baran karaa Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixina murahaasi ku saabsan inoo haysa
weerarkii shalay ayaa maalmo ka hor waxaa soo baxay digniino loo diraayay hay'adaha degan xalane ee caalamiga ah kuwaas oo tilmaamaya inay dhici karaan weerar iyo qaraxyo loo geysto bartilmaameedyo u badan hoteello iyo maqaayado sidoo kale digniintaasi waxay xustay in haddii meelaha qaar uu amnigu uu suuro gelin waayo ay isbeddel sameyn karaan oo goobo nugul ay weerari karaan haddaba marka ay jiraan digniinahaasi dhinaca amniga ah maxaa laga doonayaa dawladdu in ay qaado gaar ahaan hay'adaha amniga iyo sirdoonka waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdisalaam Guuleed taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda nabadgelyada qaranka
hoosteenay adii patil leh fariimahan waxa muhiim ah in cid kasta oo isla fariintaada waa ku soo socota maqaayid hotel meeshi la cayimay ama isla waa xadbada ay taariin inay taxaddar samayso oo ay ciidankeeda buska ka jafto oo wax la lockdown ay samayso ee albaabada xirato ee isbuujiso ciidankeeda diyaar galiso heegan galiso meelaha khatartu ku imaanaya iska xirto ciidamada amniga ee eeriyadaas ka aada dhowle in taxaddar dheeraada laga sameeyo oo haddii tilmaan laga baxshay nuuca imaan doonane si gaar looga feejignaado haddii aan tilmaan laga bixinne in restriction iyo xoog iyo xanimaad la sameeyo lagu xaqiijinayo amniga
weerarada noocan oo kale ee isbarbar socda ayaa maalmihii dhowaa magaalada Muqdisho ay ka nasatay inkastoo ay dadka amniga daraasiyay sheegayaan in aysan yaraanin weeraradaasi balse ay Al-Shabaabku u wareegeen xeelado kale inay adeegsadaan sida uu sharxayo Xuseen Macalin Maxamuud madaxa macadka Hiraal ee daraasaadka amniga
weerarka shalay dhacay kun waayey dhowr bilood ayuusan weerarka noocan oo kombalaska loo yaqaan uusan magaalada ka dhicin qarax dhaco ciidamo ay hoteel qabsadaan oo saacado lagu dagaalamo oo dad muhiim ah oo soomaaliyeed ay ku baaba'aan laakiin haddana dhacdooyinka waxay ku bedeleen oo dadka weli ku leyn jireen tactics kaleeto oo shaksiyaad istixiya bistoolooyin miinooyinka booda miinooyinka aan boodin intaba dhacdooyinkii magaalada si joogta ayay uga dhacay mararka qaarkood magaalada hal maalin ayaa 12 dhacdo ka wada dhacaysay hal maalin marka waa dagaalkaas uu socday tan hadday soo noqotayna meemaheedii iyo dadkii magaalada loo xiray arrintan darteed waa in daliska weydiiyo sababta ay weli u xiran yihiin haddii aysan joojin karin
warrada qaraxyada wata ayaa badankooda in lasoo gabagabeeya ama kooxaha geysta meesha laga saaro waxay qaadataa saacado badan iyagoo geysta khasaare xoogan inkastoo tallaabooyin dhinaca ammaanka ay hay-adaha amnigu qaadeen taasina ay keentay inay hoos u dhacaan weerarada noocan oo kale ah inay magaalada ku soo noqnoqdaan sida uu sheegay Xuseen Macalin madaxa macadka Hiraal
waa jidadka la xiray diyaaradaha droneka ah oo beegsada intaysan magaalada soo gelin ayaa labadaas arrimooda ugu waaweynaa waxaa moodaa hadda inay suuro gashay waxaa keeni kartaa isleeyahay dabeeca amniga arrimahan doorashada la isku khilaafsan yahay
هذا بحلقان كلا جور كعيا حسرها سياسية تاجيهين محل جدبون هي أذها أمان كدولة فدرال كسل وجهر تقو والرد الجيسنا هي قصارة متكلم بده وكان كورن عبد الله علي معه وهاسر قال كتر سنة يد النبض سجد الصومالية أرمها أمن جنا كفى الوضع
وركي إن شرعي دعي een waxa maartay weerar oo maartay oo kaadma waxa u baahantay dawladda inay aad iyo aad maartay ay u kordhiso gaar ahaan sirdoonka way intaan oo xeelada ay adeegsadeen oo ay maartay meesha aag ay ka weerareen hotelka iyo qaabkaas oo dhan tactical kaas iyo maxaa ay sahmintaas inta ay sameeynaayeen waxaad moodaa inay maaragtay san ku baraarugsan hay'adaha amniga marka hay'adaha amniga waxaa aqoon inay maaragtay een aad ay maaragtay een hadalka marka wax sahminaayo inay la socdaan oo maartay waxa yaaba maartay lid ku ah oo maartay ama waxa la yiraahdo counter intelligence inay maartay aad waa adeegsadaan laakiin sanad shibtar waxa waay wadankii oo dhan waxa uu ku mashquulay siyaasad
isaysa dulba oo siyaasadeed iyo muranka doorashada oo si taagnaadaahi waxay keen kartaa inuu saameyn ku yeesho amniga ama ay al-shabaab u arato fursad ay xilligan ka faa'iideysan karaan. Magaalada Perth ee gobolka galbeedka Australia ayaa xayiraad adag lagu soo rogay muddo 7 ah kadib markii laga helay cudurka sida fudud u faafa ee kamidka ah noocyada COVID-19 ka oo dhawaan ka dilaacay waddanka Ingiriiska. Haddaba xayiraadahaasi la soo rogay ayaa saameyn ku yeeshay bulshooyinka gobolkaasi oo ay Soomaalidu ka mid yihiin. Warbixintan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo.
Magaalada Perth ee xarunta gobolka galbeedka Australia ayaa xayiraadan adag la saaray kadib markii nin shaqaale ka ah hotel ay ku jireen dad karantiil ah oo ka soo guriyo noqday dalka Ingiriiska laga helay mid ka mid ah noocyada ugu faafida fudud cudurka COVID-19 oo dhawaantan ka dilaacay dalka Britain. Maxamed Sanyare oo ka mid ah jaaliyadda gobolkaasi ayaa iiga waramay arrimahan ka soo cusboonaaday magaalada Perth.
Haddaan kaaga waramo arrimaha magaalada Perth, waxaan warantii magaalada waxay ahayd aad sayf u ah oo inta hadda COVID-ku u socday, wax lockdown aan soo marin. Haddana waxaa dhacday qof macnaha hotelka dadka macnaha dibadda ka imaado quarantine-ka lagu sameeyo shaqaale uu ahaa ayaa wuxuu soo qaaday cudurkii, kadib baa macnaha sidii loo baaro meeshii uu tegay iyo dadkii uu asiga macnaha la kulmay, macnaha tracing iyo wax loogu sameeyey magaalada dhan lockdown loogu soo rogay. Marka inta saas baa u dhacday. Hadda marka wixii adiga essential aan ahayn oo dhan aan la xiray sida macnaha isheeg pubka iyo macnaha gymka.
Waxaa sidoo kale aan weydiiyey saameynta ay ku yeelatay Soomaalida xayiraadan adag ee la soo rogay.
Saameyn macnaha runtii yaro culus ay ku sameysay, because waxaa waaye dadkii macnaha dugsigii iyo masaajidkii jaamacada lagu tukanayay iyo wixii dhammaa ayaa xirmay. Marka only kaliya macnaha gurigaada uga soo bixi kartid waa inaad macnaha essential services oo cunta iyo aad soo gadanaysid ama doctor appointment aad leedahay ama aad macnaha dad kale oo macnaha caawin u baahnaa caawinay sidoo kale umbad kala soo bixi kartaa intaas wax ka duwan gurigaada uguma soo bixi kartid. Marka dadkeenana dee ummad waxaa nahay jecel inay soo salaamaan oo macnaha dad la kulmaan, taasna macnaha hadda lama ogolo. Marka dhib ku weyn macnaha hadda dalka kala kulmi doonaan waa intaas.
Gobolkan ayaan weli gelin xaalad xayiraad ah, waxaana uu ka mid ahaa gobollada Australia ka badbaaday cudurka COVID-19 muddadii sanadka ahayd ee cudurkan uu dhibaatada ku hayay caalamka, balse shacabka reer Perth ayaa arrintan ugub ku ah.
Walaahi arrintan wax nagu cusubay ahayd oo hadda intii COVID viruskan uu socday dadkii macnaha annaga gobolkeena wax restriction ah iyo wax macnaha dee noon kala kulanay ma jirin. Marka taasna waxaa sababtay ahayd gobollada kala dhamaan iska xirnay si macnaha cudurka noo soo galin. Haddana macnaha wixii way imaatay, marka dadkii runtii waxay ku noqotay wax macnaha foojignaana. Laakiin haddana tusaale waxaa noogu fulnayd oon aragnay gobollada kale waxay mareen, waxaad moodaa marka dadkii inay si fiican u aqbaleen macnaha waxaan lagu soo rogay sharciyada ah. Haddana waxaa waaye waa wax adiga shan casho kale ah, waxaan umaleynaa loo dulqaadan doono, kadibna waxaa rajeynaynaa in intaas ilaah nooga ekeeyo.
Cudurka COVID-19 ayaa muddo ku dhow 10 aan wax kiisa laga diiwaan gelin guud ahaan dalka Australia. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
dawladda Britain ayaa dalbanaysa inay xubin ka noqdaan ururka ganacsiga xorta ah ee Asia iyo Pacifica, waana qorshe ay dawladdu ku doonayso inay hesho wadamo uu la yeesho ganacsi xor ah kadib markii ay ka baxeen midowga Yurub. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan London nooga soo diray.
Britain waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii ay u heli lahayd wadamo ay la yeelato heshiisyo ganacsi. Waa dadaal ay ugu jiraan sidoo kale inay ku kobciyaan dhaqaalaha dalka iyo inay gufeeyaan daloladii kaga soo banaanaaday kadib markii ay Yurub ka baxeen. Toddobaadkan waxa ay qaylo dhaan badani ka soo yeedhaysay ganacsatada hilibka Britain iibiya oo durbaba khaatiyaan ka taagan safafka iyo muddada ay sugayaan inay badeecadooda u gudbiyaan Yurub. Gaadiidka ayaa markii Britain ay midowga Yurub ku jirtay si caadi ah u gudbi jiray, laakiin iminka hawluhu intaasi waa ay kasii bateen. Xogayaha ganacsiga Britain Lee Sturis ayaa arjiga codsiga gudbinaysa Isniinta. Wadaxaajoodkuna waxa uu bilaabmayaa guga sannadkan aynu ku jirno. Ururkan waxaa xubno ka ah 11 dal oo kala ah Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore iyo Vietnam, waxaana la aasaasay sannadkii 2018. Mareykanka ayaa hore u doonayay inuu xubin ka noqdo ururkan, laakiin markii uu Donald Trump madaxweynaha ka noqday ayuu arjigii Washington joojiyey. Waxaase la filayaa iminka inuu madaxweynaha cusub ee Joe Biden arjigaasi dib u soo celinayo. Dalalka xubnaha ka ah ururkan waxyaabaha ugu waaweyn ee ay kala faa'iidaan waxaa ka mid ah in la iska dhimo khidmadda kharashka soo dejinta badeecadaha 95%, inkastoo alaabooyinka qaarkood heshiisyo gooni gooni ah ay dalalka qaarkood samaystaan. Waa maxay haddaba faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ay Britain ka heli doonto ka mid noqoshada ururkan? Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo bartay dhaqaalaha deganna London ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Rabitaanka uu rabo wadanka Ingiriiska inuu ka mid noqdo xubin Pacific Trade Group waxa ay ka faa'iidi karaan in ay fududeyso heshiisyadii ay damacsanaayeen inay la gaaraan wadanka Mareykanka, maadaama sidoo kale Mareykankuna uu rabo inuu ka mid noqdo Pacific Group. Marka haddii labadii wadanba ay ka mid yihiin isla gruubkaas, waxaa fududaanaysa in la kala gaaro heshiisyo ganacsi. Sidoo kale wadamada Pacific Group kamid ah waxa ay kamid yihiin wadamada ganacsigooda uu xawliga ku socday muddadii la soo dhaafay, sida wadamada Vietnam, Malaysia, Australia iyo Japan. Sidii ay wadankan Ingiriiska uga baxeenba wadamada Yurub, ganacsiga kala dhexeeya wadamadaas waxaa lagu qiyaasaa ilaa 111 bilyan, waxaanu ka bacayay 108 sanad walba sidii ay wadankan Ingiriiska Yurub uga baxeen. Marka kamid noqoshada xubin uu kamid noqdo wadanka Ingiriisku gruubkan waxay fududeynaysaa in heshiisyadaas ganacsi ay sii kobcaan.
Ingiriisku haddii uu xubin ka noqdo ururkan, waxa uu noqon doonaa dalka labaad ee ku biira oo aan ka mid ahayn wadamadii aasaasay ururkan. Waxaanu noqon doonaa dalka ugu dhaqaalaha badan marka Jabaan laga yimaado. Dhinaca kale, marka la eego Britain, 7 dal oo ka mid ah wadamada iminkaba xubnaha ka ah ururkan heshiis ganacsi ayay la leeyihiin. Xubinnimadan cusubi ma dabooli doontaa haddaba heshiisyadii ganacsi ee xorta ahaa ee ay Britain la lahayd midowga Yurub? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan.
Dowladda Ingiriisku haddii ay heshiis la gaadho wadamada Pacifica, ma dabooli doono heshiisyadii ay la lahaayeen wadamada Yurub, maadaama wadamada Yurub ay yihiin wadamo deris la ah wadankan Ingiriiska, halka wadamada Pacificu ay ku yaalaan dhinaca kale adduunka. Sidoo kale, damaca uu Ingiriisku ka qabo inuu heshiisyo fudud la gaadho wadanka Mareykanka, Mareykanka uma aha hadda priority inuu ku biiro gruubkan, maadaama uu ku mashquulsan yahay dhaqaalihiisa gudaha iyo inuu xoojiyo dhaqaalaha dabaqada dhexe. Sidoo kale, dadka dhaliila waxa ay sheegeen wadamadan Pacificu inay yihiin dhaqaalahoodu wadamada dhexe marka la barbardhigo midowga Yurub, China iyo Amerika.
Dadka ka faallooda dhaqaalaha Britain waxa ay aaminsan yihiin inuu heshiiskani uu sii ballaarin doono heshiisyo hore u jiray, laakiin faa'iidada ugu weyni waxa ay iman doontaa mustaqbalka haddii weliba uu Mareykanku ku soo biiro ururkan. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
dhegeystayaal, markana ku soo dhowaada mid ka mid ah kaalimaha heesaha ee aanu kugu talagalnay.
Malaysia,
dhegeystayaal guud ahaan idaacaddayadii subaxnimo oo idinla socotiinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambena waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Myanmar's leader Aung San Suu Kyi and other senior figures from the ruling party still detained after an early morning raid. The move came days after an escalating tension between the civilian government and the powerful military that stirred fears of a coup and the aftermath of an election the army says was fraudulent. Myanmar military commander in chief Senior General Min Aung Hlaing on Wednesday told military personnel that the country's constitution should be repealed if it was not abided by, citing previous instances when charters had been abolished in Myanmar. Myanmar's Election Commission on Thursday rejected the military's allegation of voter fraud, saying that there were no errors big enough to affect the credibility of the overall vote. Somalia's government announced the end of a 7-hour deadly siege after a suspected suicide car bomb exploded Sunday in the capital, followed by a shootout between militants and security forces at a hotel, causing at least 9 deaths. The incident happened in the busy Kilometer 4 area of Mogadishu. A Reuters journalist saw security forces besiege the area where cars are inspected en route to the airport and where politicians regularly gather at the hotel. A police spokesman said many people had been evacuated and rescued from the Hotel Afrique. Russian police detained more than 5,000 people Sunday at unauthorized rallies nationwide in support of jailed Kremlin critic Alexei Navalny. And the authorities had said in advance that the rallies were illegal and would be broken up. In a massive show of force, police imposed a sweeping security lockdown in the heart of Moscow, sealing off streets to pedestrians near the Kremlin, closing metro stations, and deploying hundreds of riot police as snow fell. This is VOA News. U.S. President Joe Biden is inviting to the White House a group of 10 Republican senators who have proposed spending about one-third of what he is seeking in coronavirus aid. White House Press Secretary Jen Psaki said Sunday night that Biden spoke with the leader of the group, U.S. Senator Susan Collins. The invitation to meet in the coming days came hours after the lawmakers had sent Biden a letter urging him to negotiate rather than trying to ram through his $1.9 trillion package solely on Democratic votes. Hundreds of Brazilians took to the streets Sunday in a fresh round of protests against President Jair Bolsonaro over his handling of the coronavirus pandemic. Protesters in Rio de Janeiro paraded in cars and on bikes, shouting for Bolsonaro's removal. Demonstrations also took place in Sao Paulo and outside federal buildings in the capital. Bolsonaro, who tested positive for the coronavirus last summer, has been routinely criticized by scientists and health experts for not enacting measures that would minimize the spread of the disease. Brazil has recorded the second highest number of deaths and the third highest number of confirmed cases of COVID-19 in the world, according to data from Johns Hopkins University's Coronavirus Resource Center. Former U.S. President Donald Trump has named two lawyers to his impeachment defense team. This is a day after it was revealed that the former president had parted ways with an earlier set of attorneys. The two lawyers representing him will be Alabama attorney David Chung and a former prosecutor in Pennsylvania, Bruce Castor. Several South Carolina lawyers who were to represent Mr. Trump at the trial starting next week have left the team. Mr. Trump is the first president in American history to be impeached twice. He is set to stand trial in the Senate on a charge that he incited his supporters to storm Congress on January 6th. Across the globe, there have been COVID-related protests. Hundreds of protesters, including restaurant workers, gathered in Budapest Sunday against lockdown measures extended by the government until March 1st. Seeing the curbs destroyed their businesses, hundreds of Brazilians took to the streets Sunday in the fresh round of protest. And again, thousands of protesters faced off with police in riot gear near Vienna or in Vienna Sunday at the site of a banned far-right demonstration against coronavirus restrictions. And demonstrators protested against the lockdown amid the spread of the coronavirus COVID-19 in Lima, Peru as well. More at voanews.com. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Washington. Today is Monday, February 1st, and here are some of the stories we are covering. Al-Shabaab militants launched their latest attack on Somalia's capital.
They have used a CBIED explosion, and there were about 4 militants Al-Shabaab that went inside the hotel. As we speak right now, the operation is still ongoing. We don't know the actual casualties.
Burundi's government will attempt to reset the clock on media freedom today Monday. We'll also hear from exiled Burundian journalists. The African Union launches a website to track threats against journalists, and Gambia's president launches a new political party ahead of the 2021 presidential election.
I am convinced that in urging me to form a political party to contest the 2021 presidential election, the people of this nation must have assessed me and my performance.
And a discussion this morning with the author of a book on dual citizenship in Liberia. Those stories plus Samson O'Malley's Force are coming up on Daybreak Africa. Somali security expert says Al-Shabaab militants are capitalizing on governance and security vacuums in Somalia as the backdrop for their latest attacks. The militants detonated a car bomb and engaged in a gun battle at a hotel in the capital Mogadishu on Sunday. Abdi Razak Omar Mohamed, a Somali member of parliament and former security minister, says Al-Shabaab always launches attacks when there is political instability, particularly with the current uncertainty about the next Somali election.
Al-Shabaab has attacked a Afrique hotel. They have used a DDIED explosion, and there were about four militants Al-Shabaab that went inside the hotel. As we speak right now, the operation is still ongoing. We don't know the actual casualties until the operation is concluded.
What has been the response of the security forces?
Well, Al-Shabaab always takes advantage and capitalizes when there's political conflict within the government, within the political elites. And right now there's an impasse on the electoral process. We knew that they would eventually take advantage of that and capitalize it to their advantage. And today it happened, even though this morning I have received an intelligence report, probably being issued by the international community, that said that Al-Shabaab is about to attack hotels and restaurants that are mostly frequented by government officials as well as security personnel. So it was an alert that was warning people to avoid those areas. And that was only this morning. I mean, this attack happened about 6-7 hours after I have received that alert.
You mentioned election. Could you explain what is the relationship of election to the current attack?
Well, actually, when every time there's the potential of political instability, Al-Shabaab capitalizes that, because when there's a political conflict within the leadership, the issue is by 8th of February, the term of the president ends, and the date for the election hasn't been announced yet. So there's a stalemate of when the election is to be held. And because of that, the government is diverted its attention from security-related activities. And these vacuums that the government creates are always being taken advantage by Al-Shabaab. Every time there is a political instability, every time there is a political disagreement, Al-Shabaab attacks major hotels in the city of Mogadishu.
Are they responding to a drawdown in U.S. security enforcement in Somalia?
Well, it actually adds the problem. The U.S. has been providing logistics as well as intelligence support to AMISOM. It has been doing drone and strikes against Al-Shabaab, high-value targets. The departure of the U.S. Army has actually contributed to this as well, because Al-Shabaab have been hiding because of the airstrikes.
Abdi Razak Omar Mohamed is a Somali member of parliament and former security minister. You are speaking with us from the capital, Mogadishu. Today, Monday, could be a big day in Burundi in terms of government-media relations. The country's National Communication Council is expected to meet today with media houses and journalists at the urging of President Evariste Ndayishimiye to iron out differences with media organizations that have been under government sanctions. Wole Nyamitwe is chief of the Information and Communications Division at the Burundian State House.
If you can recall, President Ndayishimiye's slogan during the campaign was "Turikumwe twese birashoboka," which means in English, if we are all together, it's possible. So he has kept the same slogan. Therefore, It is for this reason that he is mobilizing everyone in Burundi and outside Burundi around this ideal. Basically, the president considers journalists as a significant segment of the population. In other words, the head of state resets the counters to zero and wants journalists and media houses to bring their contribution.
There's a host of Burundian media houses that were closed, and their journalists fled into exile, accused of playing a role in the 2015 alleged attempted coup. I am talking about the owner of Bonisha Radio and also the CEO of Iwaku newspaper. Will their situation be discussed at today's meeting?
I think that it will be up to the National Communication Council to analyze the matter.
As you know, in 2018, the Burundian government, under the late President Pierre Nkurunziza, banned VOA and the BBC. The government also prohibited local and foreign journalists operating in Burundi from directly contributing to the VOA and the BBC. Will today's meeting also cover the VOA and the BBC ban?
Mr. James Bratty, I consider myself in a very bad position to give you details about which media house will or will not be invited to discuss its situation with the council.
Wele Nyamitwe is chief of the Information Communications Division at the Burundian State House. He was speaking with us from the capital, Bujumbura. The organization of more than 100 independent exile Burundian journalists says it welcomes President Evariste Ndayishimiye's desire to iron out differences with media organizations that have been banned or sanctioned under the administration of his predecessor, Pierre Nkurunziza, as a step in the right direction. However, Innocent Muhozi, director of TV Renaissance, says journalists will not be free to do their work if other Burundian citizens are not free to express their opinions.
We could be invited to that meeting because we are not sure that we are invited, but we suppose that we are also invited. So the statement and the injunction that President Ndayishimiye gave the National Council of Communication is a good step in the right direction because it could help to start a dialogue that we have been asking for years to find a solution to the problems that we as independent media have. But also we think the only way to find a solution to the problems that Burundi face today is dialogue. So we think it's a good step. We wait to see the really will that they could have or not. We don't know where they put the restriction or not. You know, we are supposed to be wanted by the justice in Burundi. Some of us have been tortured. Some of us have been killed. We are more than 100 in exile. We don't know what could be the guarantees for our security if we agree to go back. But what we say at that point is that it's a good step to start a dialogue, but this dialogue must include all the problems that are there, but also include the other segments of society, civil society, politicians, and other actors, so that we all feel free and secure in our country and go back to that country.
Innocent, was your group consulted or were you invited to attend this meeting?
We are not sure yet that we are part of the meeting. We're not sure. We said that we are ready to send a representative and we'll try to send a colleague who is in Burundi with our position and see if they will come to let him participate in that meeting. But we are not sure yet at that time.
Overall, do you think this is a positive development?
If it is clear as we expect it, as we hope it, if we are part of this dialogue, it's a good step. But there are a lot of problems that we have to discuss with the government so that we see if the bad situation that we are living as journalists in exile, as journalists in the country, but as also citizens in exile, as citizens in the country, many thousands of people in prison because of their opinion. So I think it's very important to have a dialogue about all those topics because, you know, we cannot be free to work as journalists in the country if other citizens are not free to express their opinions. This is one of the questions we would like to put on the table in this dialogue.
Innocent, thank you very much. It's always nice to talk with you.
Thank you, James. Thank you very much.
Innocent. Vincent Muhozi is the exiled director of TV Renaissance in Burundi. You are speaking with us from the Rwandan capital, Kigali. You are listening to Daybreak Africa, the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, February 1st. Threats to African journalists are nothing new, but the African Union is launching a website to track and monitor threats against journalists in a bid to improve protection of media workers and support the right of freedom of expression. VOA's Anita Powell reports from Johannesburg.
Six African journalists were killed in 2020, according to the International Federation of Journalists. Countless more were threatened, arrested, harassed, and censored, according to several media freedom and human rights groups. That, the African Union is now saying, has to stop. And to do that, they're making use of journalists' most powerful tool, facts. A new AU website, www.safetyofjournalistsinafrica.africa, launched Friday and will now track threats to African journalists. Here's Jovial Rantau, chairman of the African Editors Forum, invoking the memories of fallen colleagues.
We stand on the shoulders of these giants, these heroes of the media in Africa, in whose name we today launch this platform that is designed to help end the harassment, detention, and even murder of journalists just for doing their work. In some of our beloved continent, freedom of the media, freedom of expression, access to information is a matter of life and death.
Rantau and his colleagues readily admit that journalists are often the irritating characters who lurk in the halls of power to shout tough questions at important people. They are also figures like Zimbabwean investigative journalist Hopewell Chinono, who was recently granted bail after 3 weeks in prison. He was charged with communicating falsehoods after he tweeted the police had beaten an infant to death while enforcing COVID-19 lockdown regulations. As South African President Cyril Ramaphosa argues, you don't have to like journalists or their work to support this initiative.
It requires that we vigorously defend the right of journalists to do their work, to write, to publish, and to also broadcast what they like, even if we disagree with some or all of it. Africa is on the march to entrench a culture of human rights, of democracy, gender equality, inclusion, peace, prosperity, security for all our citizens, and unfettered media freedom and independence. The digital platform for the safety of journalists in Africa is an important tool in promoting the safety of journalists and other media workers across Africa.
But media freedom advocates were quick to point out that doesn't mean journalists are without responsibilities. At the virtual launch of the website, media freedom advocates spoke of Felicien Kabuga, founder of Rwanda's infamous Radio Television Libre de Mille Collines. That's the broadcaster whose reporters actively encouraged Rwandans to participate in the 1994 genocide that killed more than 800,000 people. Kabuga's use of the platform to spew hatred and incite violence has led him to prison in The Hague. The head of the AU African Governance Architecture Secretariat, Salah Hamad, says the AU draws a direct line between honest journalism and robust, peaceful societies.
So when we are talking about the rights of people, the rights of human and people's rights in Africa, we cannot really exclude media freedom as well as right to expression and right to freedom of expression as well as right to information. And the African Union, in its constitutive act, clearly indicated that the African Union in totality is very supportive, of course, of the promotion and protection of these rights.
The platform will help keep a focus on continuing violations, like the January 19th shooting death of an Ethiopian broadcaster in the conflict-wracked Tigray region. The Independent Ethiopian Human Rights Council says that the journalist, Dawit Kabede Araya, and a friend were killed execution style by security forces. Anita Powell, VOA News, Johannesburg.
Gambian President Adama Barrow says the era of dictatorship is over in the Gambia. He spoke over the weekend when he launched his National People's Party, the NPP. Barrow came to power in December of 2016, replacing the longtime ruler Yahya Jammeh. Pandera Umbai reports from Raleigh, North Carolina.
President Barrow came to power in December of 2016 after promising democratic reforms, term limit for the presidency, and combating official corruption. He also made a promise of staying in power for 3 years and hand over the country to an interim president, but he has since walked away from that promise. He has set up his own political party, the National People's Party, NPP.
I am convinced that in urging me to form a political party to contest the 2021 presidential election, the people of this nation must have matched me and my performance. Furthermore, I am convinced that your confidence in me as a nation is based on sound reasoning and wise judgment. Hence your call for me to lead this historic voyage.
In 4 years of his rule, the country has witnessed what observers call democratic freedom, freedom of expression, with the ban of media houses, political parties, and relative peace, though the country is still grappling with corruption.
Ladies and gentlemen, the NPP is the outcome of the commitment to sustain the change that has brought about in 2016. And the public outcry for freedom, justice, peace, progress and dignity, as well as for fundamental rights and liberties.
Thousands of people graced the occasion at the Independence Stadium in Bakau. Barrow says the NPP would become the party that would unite and foster national development in the country.
This new party, the NPP, represents the present and the future, and it is here for all Gambian citizens within the framework of a new political consciousness and a new direction.
His critics have accused him of betraying the change by allowing former Jammeh enablers to work in his administration. Barrow knows that the days of dictatorship are over in the Gambia.
We believe in democracy for good governance, as it is defined by the law and approved by the people. We do not believe in any form of governance that contravenes the Gambia's shared ideals and values. Accordingly, we denounce and reject all forms of dictatorship and degrading treatment of human beings or communities. We believe that all are equal before the law, and all human beings have the same fundamental rights to life and good living.
The NPP launching came at a time when the country has been witnessing spikes in coronavirus cases. Meanwhile, President Barrow has promised to revamp Gambia's health sector and to create an enabling environment for the private sector. For VOA Daybreak Africa, this is Pandering by reporting from Raleigh, North Carolina.
A new book by Dr. Robtel Nijepele explores the history of dual citizenship and its possible future in Liberia. In Development, Dual Citizenship and Its Discontent in Africa, Pele looks at many aspects of citizenship in Liberia. She discusses the issue of land ownership, which she tells Ricky Schreier is one of the most contentious issues underpinning citizenship in Liberia.
I actually explore this quite extensively in my book, Development, Dual Citizenship, and Its Discontents in Africa. There's even a chapter entitled, Give Me Your Land or I'll Shoot. And it's emblematic of a story that I tell, a historical story about the first encounter between the American Colonization Society, comprising of white pseudo-abolitionists who repatriated free blacks as well as formerly enslaved blacks who wanted to leave the United States in exchange for their freedom. So this story is of indigenous populations encountering these white pseudo-abolitionists and being coerced into selling land that they actually thought of as a communal way of looking at land. So one of the most important entitlements of citizenship in Liberia today is the ability to own land. And this is largely a result of Liberia's history of settler state formation, what I talked about a little bit earlier. Now, this conflation of private property ownership and citizenship and belonging was in direct contradiction to how indigenous populations at the time of Liberia's inception of its independence in 1847, and even indigenous populations today, how they conceive of citizenship. Indigenous populations actually believed that they were the communal custodians of land.
How have struggles over citizenship impacted Liberia's development policy?
While some see it as a zero-sum game, reproducing inequalities between those who might have and those who may not have very much, others see it as enabling development by perhaps expanding the scope of what a Liberian actually is.
Given your extensive research, what is your position on the current debate over dual citizenship in Liberia?
So even though the Afrobarometer surveys that were conducted in Liberia in 2012 and 2018 show that Liberians in the country are still very staunchly opposed or have misgivings about dual citizenship, we had a national referendum in December 2020, which really shows that dual citizenship might be inevitable for Liberia. Liberia at the moment is one of seven countries in the continent of Africa that does not formally recognize dual citizenship. For the most part, even though many of the referendum results were invalid, the ballots were invalid because of a variety of different reasons, what I saw in terms of trends and looking at the national referendum results is most people generally believe that dual citizenship is a good idea in principle.
That was Dr. Robtel Nijepele, assistant professor at the London School of Economics and Political Science. She is also the author of Development, Dual Citizenship, and Its Discontent in Africa. She was speaking to Ricky Stryak from London. For Daybreak Africa Sports, and here is something. Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, something.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the teams who have qualified for the semi-final places in the CAF African Nations Championship currently holding in Cameroon. Defending champions Atlas Lions of Morocco went through to the semi-finals on Sunday after a convincing 3-1 win against a 10-man Zambian side. Zambia were reduced by one player after Zakaria Chilungushi was sent off for a bad foul on Abdullah Hafidi after 20 minutes of play. Morocco will now face host Cameroon at the semifinal stage on February the 3rd at the Limbe Omine Sports Stadium. Host Cameroon had earlier on Saturday qualified for the semifinal after beating two-time winners DR Congo 2-1 on Saturday night. The Indomitable Lions came back from a goal down to win the quarterfinal match to the iconic Japoma Stadium in Douala to the delight of the home fans. The result means Cameroon will face Morocco in Wednesday's semi-final at the Limpe Stadium. Lawrence Nikedia is a Cameroonian sports journalist based in Yaoundé. I asked him to share his thoughts on the semi-final pairings between Morocco and Cameroon.
The semi-final pairing between Cameroon and Morocco is a perfect one because we have the host nation versus the title holder. I mean, Cameroon is going to base itself on its fighting spirit, on its resilience, and Morocco on its technicality. These are two nations that are going to fight for a place in the finals.
Meanwhile, the Eagles of Mali stopped Congo in penalties to storm into the semi-final after a goalless draw in 120 minutes of regulation and extra time. Mali was sharper in penalties, winning 5-4 at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé. It is the second time Mali will be getting to the semi-final stage of a CHAN tournament after finishing as runner-ups in 2016. The fourth and final team to go through were Guinea, that defeated Rwanda 1-0 in the match. We saw both sides finish with 10 men at the Limbe Stadium. Guinea will face neighbors Mali on Wednesday as both sides jostle for a spot in the finals. Once again, Cameroonian-based sports journalist Lawrence Nekedi describes the Guinea and Mali's match as a West African derby that will be too close to call.
It will be all West African derby between two nations who are technically very good at the ball. Mali had to suffer, had to go right through the penalty shootout in order to qualify for the semifinals, while Guinea edged its opponent Rwanda 1-0 to book its ticket for the semis. So this encounter is an all West African derby, and it's very difficult to predict.
And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a great day. And that's it for this Monday, February 1st edition of Daybreak Africa. I'm James Bate in Washington, wishing you a great day.